Markus suurawol sappo e jowi. Illa subaka mawɓe ardiiɓe diina e mawɓe yimɓe e modiɓɓe attawra e fuu kawtal mawɓe ɓe meddi dow ko ɓe ngaɗata sey ɓe kaɓɓi Yeesu ɓe ndillidi e maako ɓe tambinimo Bilatus ngomnaajo. Bilatus ƴamimo wi'i, aw woni laamiiɗo yahudanko en? Yeesu nootii wi'imo, ee a wi'iika. Mawɓe ardiiɓe diina ngulloriimo fii ɗuɗɗum. Sey Bilatus fuɗɗiti ƴamimo wi'i, walaa ko mbi'ataa? Raaɓe ngullorake ma fii ɗuɗɗum. Ammaa Yeesu ɓeydaayi nootaaki haa ɗum hayɗini Bilatus. Too e sharel humto sakkinki, Bilatus woowii yoofankiɓe shuraaɗo go'oto mo ɓe torii. E woodi goɗɗo bi'eteeɗo Barabbas shuraaɗo, kanko e woɓɓe shuraaɓe ngam ɓe kabdii e laamu. ɓe ngaɗii warhoore nder hawre nden, sey yimɓe ɗuɓɓe ngari ɓe torii Bilatus, waɗana ɓe ko o woowi waɗankiɓe. Bilatus ƴami ɓe wi'i, on ngiɗi mi yoofana on laamiiɗo yahuudanko en? Ngam Bilatus faami lawliiru waɗi mawɓe ardiiɓe diina ngaɗi Yeesu nder junngo maako. Ammaa mawɓe ardiiɓe diina ɓen ngaɗi yimɓe mbi'a Bilatus o yoofana ɓe Barabbas naa Yeesu. Sey Bilatus ƴami ɓe wi'i, too ko ngiɗiɗon mi waɗana neɗɗo o mo noddirton laamiiɗo yahuudanko en? Ɓe huuɓe mbi'i sembe, warumo dow gafaangal. Bilatus ƴami ɓe wi'i, ngan ɗume? Ɗume ko halli o waɗi? Ammaa ɓe ɓeydi wi'uki sembe, warumo dow gafaangal. Nde Bilatus e yiɗi waɗa ko hawrutuɓe ɓen giɗi, o yoofani ɓe Barabbas. O waɗi ɗum fii Yeesu looshi, nden o tambinimo sooji en Roma ngam ɓe mbaroyamo dow gafaangal. Sooji en ɓen ardini Yeesu yaaki laamorde gomnaajo bi'eteende Firetorium. ɓe noddi fuu sooji en koriiɓe ɓe kawritiɓe, ɓe ɓornimo iri toggoore laamiiɓe. Nden ɓe mbaali giifol gi'e, ɓe taaranimo ngol to hoore. Sey ɓe puɗɗi hownukimo e ɓe mbi'a, Allah reene, laamiiɗo yahuudanko en? ɓe ngaɗi ka piirukimo sawru to hoore e ɓe tuttanamo joode. ɓe ndicci Yeesu makko bo ɓe kokkaymo mangu. gaɗa ɓe njukkitiimo, ɓe ɓortimo toggoore laamiiɓe nde ɓe ɓornunoomo. nden ɓe ɓornimo kolte maako. sey ɓe mburtinimo, ɓe ardinimo ngam ɓe mbaroyamo dow gafaangal. goɗɗo neɗɗo saayirankeejo e ƴaɓɓo bi'eteeɗo Siman, nyaako Alijanda e Rufus, o ƴiwoyɗo nder ladde e mo nattoya gariiri ndin. sey ɓe ngaɗimo e sembe o hocca gafaangal Yeesu. ɓe njaari Yeesu wonde wigeere bi'eteende Golgota, waato wigeere ƴiƴal hoore. nden ɓe kokkimo ndiyam ina bojan jilindiraaɗan e mur ngam o yara. ammaa o yaraayi ɗan. sey ɓe piyanimo kuusaaje dow gafaangal. nden ɓe cendi kolte maako hakkunde maɓɓe. ɓe ngaɗi caaca ngam ɓe ngi'a ko koomoye heɓata. carel ngel ɓe piyanimo kuusaaje dow gafaangal ɗum jamdi joweenayi subaka. dow hoore gafaangal ngal ɗum takki allowal, ɗum windi dow maagal ko ɗum wullorimo wi'uki, laamiiɗo yahuudanko en. kadi ɓe piyani wuyɓe ɗiɗo kuusaaje dow gafaale haade Yeesu, go'oto e junngo maako nyaamo, go'oto e junngo maako nano. yimɓe ƴaɓɓotooɓe e kuɗa Yeesu e ɓe ngiila ko'e e ɓe mbi'a, too aan ngiɗɗo pusuki wuro ceniingo mahitoɗaango nder balɗe tati, jippaadiga dow gafaangal kisna hoore maaɗa? non ma mawɓe ardiiɓe diina e moodiɓɓe attawra ɓe njukkitimo hakkunde maɓɓe e ɓe mbi'a, o hisnii woɓɓe, ammaa o waawaa hisnuki hoore maako. al o'o bi'oowo kanko woni Almasiihu, laamiiɗo Israa'iila. o jippoyo jooni diga dow gafaangal ngam gi'en koolooɗenmo. ɓen ɗon wiiɓe ɓe ɗum piyani kuusaaje dow gafaale ma kuɗimo. caka nyalawma sey nyiwre maɓɓi leydi fuu haa yaaki njamdi tati ndi alaasara. e njamdi tati ndin sey Yeesu wi'i e sembe, Eloy, Eloy, lama sabattani, wato ya Allah am, ya Allah am, gandume shendir dae ang, nde wakbe daribe to wigere nde nani no, bembi i. Nane, emo nodda an nabi Iliya, se go otomakbe doggi, sofni soso anderindiyang inaboja lammudang, o disinga to sauru, o hoki Yesu yara, o wii. Ale engi enko Iliya wara jipinamo, se Yesu wulli sembe, nde mai. Sei wudere sendunde suudu jomiraw seki didi diga dow yaaki lay mawdo soji en darido don erara Yesu nde o yi ino Yesu foftiri fofango chakitingo mai o wi'i gonga neddo o biddo Alla e wodi wobbe rewbe e be dara daga to woddi der mabbe e wodi Maryama yoydo Magdala e Maryama madujo Yakubu pamaro e Yusufu e Salomi be erobe kambe tokkaino Yesu e be ballamo ko o wonno leydi Galili e wodi rawbe dubbe fere gardoybe Urshalima e mako e be don dun kambe ma dun ala sara nyalde siriyaki wato to fini dun nyalde siwtare gammajum Yusufu jiwaydo gariri Armatia o wadi sembe bernde o yahi to Bilatus o torimo o hokkamo bandu Yesu Yusufu o neddo modun hokkata mangu der kautal maube kanko ma o haabi uki garol laamu Alla Bilatus haydini nde nani Yesu yaadike mai o noddi mawdo soji en o jamimo kodun non nde o nani to hunduko mawdo soji en on Yesu yaadike mai se o jabi Yusufu hosha bandu ndu se Yusufu sodoy wudere nde shede o wadi dun jippini bandu Yesu o tarindu e wudere den o fukkinoyndu der yenade gasande der haire o talliti kaaja manga o mabbi dammugal yenande den Maryama jiwaydo Magdala e Maryama madujo Yusufu bengi to dun fukkini bandu Yesu